kun radio sagale americati radio sagale america witata gabea gajmatat galgal keessa salama walakka jal gabea gasasadit meter bandi 19.25 washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajal kaba pagof dioda radio satellite nail sat ev internet in kanen saganta kenyor do fajirtan dagge fato ta kenya jalla tamo akkamoltan witata watabajidig demi sagal barakum lamaf kudashan akkalakob zat etiopia timo watabajidig demi lama barakum lamaf torba kesumme sanke sanarani namodanditi
loltun etiopia kan emaltu gamta afrika somalia ke satibobbe al shabab itarka kenate jedamata odwar atattam jurton jallenne gamadal
giddugalli yokanimmo waltan lenji degger sanage gumsa tokko etiopia ke satti banamejira kun odu boda kadesinu akkasumasimmo bombing konkolata rado same tokko abbalanga mumicha minister randebia abbalanga mumicha ka biyatechun kamasri galafati jedamejira kun isakkasuma gabasa odu ke satti dagge fatota kenya qopilen kenya torbani sportif america fumatishes dabareisani gatajiru wammarafu agat murasa ganta kenya tin wadin turajenna amma ballen sodutif garajallenit
loltun etiopia kan emala gamta afrika somalia ke sature madde ke sature ke sa kale sagal gal dise bawdan gare hidatto tal shababit tarka kenusa gabas nikuta be kan somalia rar gamef sejira gabas kan harun maruf terge namodes
commissioner ana Kansa ere aden abdi qoqane radio sagale america kuta afan somali ti fakka ibsaniti loltun etiopia kun utu olanto tasani randebia loltun etiopia kun utu olanto tasat imbexisin alkawalaka mora warana galakise deme alkan dabrekana kansa ere kesat loltun gamta africa tokko humnicha gane baye gare al shabab kan ufo ruo jiru kesa tarka kennete kuntae kantae kanu majeru commissioner olanan abdi konane kun loltun sun butame fudatame ka jechi sisu ragan tokko le kan jire dubbatani jiru
sawta u tagay waxaan jecelahay in laga wareysto aan soo ayada faahfaahin kaliye kareysana uma dii kareyno waxaan jireen
sheegay sababan nitti gane deme mbegnu gaafi kanaf debi kennu daf sadarka wayawar ka jiru amisomi garu alkandabre loltun sun ganda kilometre saddet fagatu ka geri yo jeramu daqerafe arra bari saato orbarattimmo gara uforo itikajele al shabab itarka kennete jiru garen al shabab arganama loltun etiopia sun arkatti kennachu sabek sifate ture sabayman al shabab maqaloltu sana himud abateyu itigafatama logistiki kanum nanage gumsa etiopia ana qonsa dere tau dubate jira gamabratin masri ke satti bombing konkolata ke sadoy abbadanga mumiche biyetti Isham Barakat Ajesun Gabasa Mejira. Video na materi yokanimmo namo gumasa ankamne unwaraba meakka garsi seti bombinum nakabes konkolata ratwe ega konkolata balanga mummicha kamasri sana alele boda humnon ibiddat amsan ibidda konkolato tarra belbelu gabgochuf charraka turan. Odun durat agame Mr. Barakat gudda madaw ka dubbate yoto maddo du motumma boda dubbate garu utu wallansi bakaksani hoddu godama fijiru duan kajeru ture
نظرت الموقع وطبعا في مجموعه كبيره من العربيات يعني
بولشام مغالا كايرو غلال مصطفى سعيد ابسا مدين اودو مسيف كننين nanno halellan sunit gegge fameda wachu sanitif humni nagge gumsa bobba samusa le dubbatani jiru halella guya wagalam mafa president muhammad mosri randebia muhammad morsi ti taitarra busaman kanatti geggeessame kanaaf ammaaf qaamni itti gaafatama fudhate hin jiru. Garuu gareen amma biyyatti keessatti akka seera dhaabletti labsame Muslim Brotherhood waggaa lammaffaa taayitaarraa buusamu morsii ilaalchisuudhaan akka leellafarra mootummaa jabeessu duraan dhaadatee ture.
Hidhattoonni Al-Shabaab namoota sadii kanneen nu keessatti caasaa basaasaa CIA waliin hidhata qabu gaggeessuttiin jedhan dilbata kaleessaa ajjeesaniiru. Abbaan murtii Al-Shabaab kan magaalaa Saakaawoo kutaa giddugaleessa Juubaa keessaa akka jedhanitti ajajoota waraanaa Al-Shabaab kan xayyaara Ameerikaa nama of keessaa hin qabneen ajjeefame sana namoota kana sadeentu konkolaataa fi mana jireenyaa isaanii biratti meeshaa camaduun kaa'ee jedhu. Isaan keessaa umriin isaa 26 kan ta'e Mohaammad Aadan Shuuriyyee hoogganaa ta'uudhaan gargaaraa ture jedhan. Isatu umriin isaa 25 kan ta'e Mohaammad Aadan Usmaaniif umriin isaa 30 akka ta'e Muktaar Sheekh Abdiraahmaan wajjin hojjeta jedhu. Shuriyyeen mana murtiitti akka himetti waayiloota isaa kana waliin konkolaataa Abdushakur Taahil keessa meeshaa kaa'usaa dubbate. Meeshaan kunis faana dha'uuf kan gargaaru ta'uun ibsameera. Kunis konkolaatichi gaaraajii yeroo seenetti kan keessa kaa'ame ta'uun dubbatameera. Abdiraahmaan immoo mana Yusuf Deegii cinatti meeshaa kana camaduu isaa dubbateera jedhama. Inni kun sochii jiru faana bu'anii hordofuuf akka ta'e ibsameera. Wanni ammaan jedhaman kun maddeen walabaa biraa mirkaniin arganne. Mormitoonni filannoo keessaa ba'anii tokkummaan mootummootaaf gamtaan Afrikaa filannoon kun walabaa madaalawaa ta'uu isaa irratti gaaffii kaasuun qeeqaa yeroo jiranitti Burundiin immoo filannoo paarlaamaa har'a gaggeessaa jirti. Magaalaa galma mootummaa biyyattii Bujumburaa keessatti eegumsi nageenyaa guddaan kan jiru yoo ta'u garuu dhukaasa qawwee fi yoo xiqqaate dho'iinsi boombii tokko dhaga'ameera. Lakkoofsi namoota wiirtulee dhaquun sagalee kennanii xiqqoon ta'uun ibsameera. Qondaaltittiin gamtaa Afrikaa Nkosazana Dlamini Zuma haala siyaasaaf nageenya hamaa kan Burundii keessaa irratti yaaddoo qaban kan ibsan yoo ta'u taajjabdoonni gamtaa Afrikaa filannoo Burundii kanatti hin hirmaanne jedhan. Burundiin miseensota paarlaamaas ta'e ka pireezidaantii hanga adoolessa 30tti akka tursituuf gamtaan Afrikaaf tokkummaan mootummootaa akkasis qaamonni adda addaan kan kutaa gaafatanii turan. Garuu mootummaan Burundii fudhatama dhabsiisee jedhanii Burundiin seenaa ishee keessatti sadarkaa akkaan barbaachisaa ta'e irra jirti jedhu. Jeeqamsi siyaasaa biyyattii keessaa nagaaf tasgabii biyyattii keessaa daafoo jabaa ta'uusaa Zuumaan dubbataniiru. Sagantaa nukuleera Iraan kan ilaalee marii sadarkaa addunyaatti gamlameen gaggeessan kibxata boriitti waliigaltee irra ga'uuf yeroo dheeraa kaasee eegamaa akka ture ta'us guyyaa kana darbuuf kan jiran ta'uun ibsameera. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan dilbata kaleessaa akka jedhanitti jilli kun dhimmootii hedduu hin furamin jiraniif jecha Viyeenaa keessa kibxata borii boodas turuu danda'u. Dhimmootiin kunis qorattoonni dhaabbata nukuleeraa kan tokkummaa mootummoota Iraan keessatti daawwannaa akka gaggeessan akkasumas ugurri Iraan irra kaa'ame hagam gidduutti kaafamuu qaba isa jedhu of keessaa qaba. Ministirii Hajaalaa kan Iraan Javaad Zaariif gorsa gaafachuuf jecha kaleessa Iraanitti ka deebi'an yoo ta'u kibxata borii Viyeenaatti deebi'u jedhame eegama. Aangawa gameessi Yuunaayitid Isteets tokko garuu akka jedhanitti imala adeemuun isaanii yaaddessaa miti kanneen manii kanarratti argaman Viyeenaa keessaa adeemuuf deebi'us hin danda'u jedhaniiru. Giriik rakkoo liqaa baasuu dadhabuu keessa yeroo jirtu kanatti gabaan addunyaa wixataa har'aa kufee jira. Giriik baankiiwwan ishee cuftee namoonni maallaqa barbaadan meeshaa daandii cina dhaabbate keessaa baafataa jiran. Gabaan Eeshiyaa, Jarmanii, Faransaay 3% fi sana caalaa kan kufe yoo ta'u gabaan New York hanga har'aa walakkeessa guyyaatti 1% kufaatii agarsiise. Gabaan daldala Athens guyyaa 6 kan cufame yoo ta'u biyyattiin hanga kibxata boriitti arjoomtoota addunyaa wajjin waliigaltee irra ga'uuf beellama qabatte dhumaa jira. Garuu liqaa haaraa kan doolaara biiliyoona 8 kan barbaaddu yoo ta'u Giriik kanneen liqaa kennaniif biraa immoo waan akka guutuuf gaafatamte qabdi. Oduun keenya kanu.
Kadha gaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Finfinnee keessatti kan ijaarame waaltaan leenjii deeggarsa nageegumsaa xumura 7 dabreerra eebbifamee jira. kawalta kana ebisani banan president Ethiopia Dr. Mulatu Tashome waltan kun biyota nanno akkasumas sadarka arde Afrika tille ka faida qabachu dandaw taw dubbatani jiru gabasa Iskender Frew tujubetu dees
President Dr. Mulatu Tashomen ebifame kan baname waltan egum sana genya kun ejar sisa qarshi miliyona 100 miliyon digdama fite kayun sanidura angaw tawarana sadarka ulano kannen humnoti nagenya biyoti addadda tergaman hogganantu kesetlen jifama waltan kun biyota nanno akkasumas gutumma arditi fayeduf ola
it is expected that this center benefits not only Ethiopia but benefits sub-regional peace and security in situations
waltan kun Ethiopia qofatun tane dabota nagegumsaf nagenya nanno akkasumas sadarka arditi kanembro fayeda jedame abdetama humnota nagegumsa durse ergun kanirajiru gamta afrikati kajedu wali galte sadarka dunya buura godachudan waltan kun dabota nagegumsa gamfa afrika kesa jiranif akkabakkalen jisat tajajila
barnota waltan kana kesatte kenamuf kan olu sirna barnota kan qopesan gorsa sadarka dunyaf barsisa katan lammi japan colonel noris rakami lenji kenamu kan radio sagale amerikaf ipsaniru
designed a curriculum package last year that's
walta lenji sakana kesatti kan kenna movie sagantani wagadar be kopes sirna barnota afurof kesakaba walitbuinsa tisu formalta walitbuinsa ra dandamachuf kan kana fakkatan kan ilallate sirni barnota tokkotokkonsa kutan kan qopaida kanatti dabalu danisi Lenjistoni lammiwan Ethiopia sirna wan barnota kana walin walsimatan kabro qopesu civilotaf egumsa gochu sagantale nagenya fo yesuf kanem bro qopesu jechuda
waltan kun tumura torbandar be ebifamus hoji kan jalqabe durse ta usa colonel rakamin ipsaniru fakkenyaf guyota gatokko duras sirna barnota walitte buin safuru ratte qopaye tumure jirra jedan akkuma kanan afrikaaf asia ra kanen dufan lenjifamtoni biyoti saddeti hirmaachu sani le dubbataniru lenjisikun kan kennam angoletanal koloneli qabe hanga brigadier generalumat kanen jiranif ta ustu qani jiran hoji nagay gumsa gara fuladras kan hogganan kanen kana jedan namoni lenjisurat tirmatanis sadarka letanal koloneli qabe hanga brigadier generalumat angawo ta jiranif akkasumas waltale addunya kanen brorra civilo ta dufan jedan kolonel rakamin baradi bakuda sagalif shantami tokko gara korea kibat kanen ergaman misenso ta qanyo shadaqati qabe hanga ammat etiopian gurmu nagay gumsa sadarka addunya keset qoda fudachunshe raga sirna eba sanarat rab samira hubachun danda mera yero amma misensone nagay gumsa etiopia kuma kuda lamataan somalia darfur sudan kibaf nanole kan kana fakkatan keset hoji nagay gumsa ratte bobba ani jirachun sani ibsamera waltan kun ijaramun mo sadarka nagay gumsa lamewan etiopia kan olguddisu ta usa ebba sana sababe fachudan ergan sani barru qoppa irratte kamattanfam mumich ministera etiopia hayla mariam dessalein dubbataniru waltan kun kan ijarame waltain sa japan ingilizif biyo takabrun ta onis ibsamera
ameron galgalake sa salamaf daqiqa furtame afurte jira daggefato tagenya asnu bramo ware bude sa tokof daqiqa furtame afuri walle tanun gara qopi tanuti cena daggefato tagenya walle ada Oromo wallo kasali ya samiti kuno.
Besar
Saliya Sami Walle Chef Guddan Galatom Sadda Giffato Ta Kenya Kun Radio Sagale America Saganta Afan Romoti Copy Sporti Copy Rake Sati Soran Dorgomi Kubami La Wancha Dunya Rendebia Dorgomi Kubami La Dunya Daddafi Wal Dorgomi Guddatota Oromia Gege Samajiru Akkasumas Or one sporty cabroti full of fatigra, one marafugra satans in the words.
Rugumi good that Totoromia Shashman net Tiran, Ethiopian Figich Paris, Genzebe Dibaba Dabale Athletos head duco paper. Rugumi one Jacoba Mila Dunyat and Deni Canada Titirani Dumachu de Mujirti, USAFB Afritwalta. Rugumi one Jacoba Mil Africa, Gandu Rwanda Copesan, Biukutani, Shaniko Filatama, Afrutamiko, Drogomujra, Namu Walbusa Walberda Brugger. Rugumi Copa America, Chile Titirani, Brazil Barana, Brazili Barana Lenta, and Moamte Guianuke Sagalt. Warro Dunya Rabiskeleti, Ofum Bekam, Drogomi Paris, Tour de France. Jadani fi kopit walt ko baujira afrika len nam kuran ke sakabdi mato to du sport ara ke sakto durgumbe wan afrika chane barkum la mafudani ja ta ganu fuje chu rwanda ko pesitu rwandan ko pesut biya afurtami tokko ta ba fi wal durgomut jira afudani shankofat wal tafa wal ri wal durgomut jira wal busa wal bir dabru jira kum kanani mauritanian kale sera leon la mafdu wan dante durgumbe ke sababt Drugumitan Africa Gamma Baha Gamad Iha Gamma Kabaf Kibajet and Eat in Namu Gamum Jirun Walin Tabata Abamu Amke Sagala Bammo Ammo Itidabra Amajukudani Jaha Haga Guran Dala Jaha Barkumla Mafkudani Jaha Drugumani Yechu. Odi sportin anno Romea Tiodabaramo Drugumi Guddato Romea Shashmaneti Tijerani Drugumin to Nakamit Demu Jirtija Reful and Jisa Tolera Dinkaf Infinite Gafat.
Kuni Drugumi Wagawa Gangge Famu Drugumin Kuni Godinale Romea Dadafi Magala Romeara. Walitir fani wal dorgomani sanke sawal filatamani yokan injifatamani oromia bakabwani torbansa diboda akagutu biyat gegefa burat oromia bakabwani oromia warga umsan bakabwani mo sankami atke safudani filani oromia bakabusani demochul
gamkani ammo wal dorgomin ya danno atleti abbebe bikela kale awasa dumate dorgomin tunene dorgomia kamitu rakana tolera
dorgommi kana gutu biya tiratti dorgome akka raya tisabiya akka federal police akka federal marremia akka oromia police ti nanno amara tigromia kilebota jejjebo oromia etiopia ke sedirani undate dorgome
aha enutu mo egudane
kilebia ni lenji su kilebiki police oromia di gosalamani tun onji fat madalia jaqoppa yake samadan ya shananu oromia police ti harate gale yachu dandeenya ga fudate gale duwa
oh kana yo kana bo jolle bo tolera lenji su tardalle moote yachu dandeenya ba gamade sin jenare
nechi
gam kani namo parisito da barre dorgommi bulti shananto kondu batti parisi jal gamani jira
parisiti dorgommin koppa u diamendi ligi ag beyerana ne edorgomo majiru kuda fur koppa u kesa tokko katay da parisi parisi jun labati saatin jolle minima gari o kan saati kana saakana duraga da kabani foye fataniti tibakka tirjerdin cabudan dauda lafti kelensi traki sana baye mijata wante top teni ke sawar jirani worli minima ke saif ke saati aif ke satti edde gudda atle to takabani tera adem ta aif durgomi aif ko pesu ke satti edde gudda atle to takabanti ratir mata amma
Ethiopia ke safake na fenfa
lazabe fa admaz yana fa mamida man fa atlet ta baye tirratir mata
gufle ragala fe fanne wana fe dabar gam kan namo presidentin fifa sef blatter gumbo dollar million hedunya chunolu jedani tin uji rabwa jedetin labsat amalle imbuni tigafa tamto fifa ke satokko kana me kunuji rabu gafa chujir momenko skala kore tawanno malak fifa tigafa tama akane je yoi itigafa tam qaban make facha dubila ferrar kifatan injirtu blatter uji rabu maleje usa fi swiss bulchoti fifa federation walda kubba mila dunya jechu hori hedunya tanetini uji jechunola ne jedani tin habi heddu tokko hima ani akhan modu birrat guta chujiran serit kede fachujiran kam kanen modor gomme copa america clubote south america chile titjiran dumachu demo jirti paraguay brazil tante dorgomme ke sabat paraguay tokofto konger garba hani jennan ege adabikennani fi afurif duwan mot barkum lama fudani tokolle paraguay akanuma akum guyade ngedda kan brazil walin tabatte mote jechu colombia len brazil tokof duwan dorgomme copa america radante ke sabat Brazil dorgommi wanca dunya ganne dabre ratti yo akka armando bar dabre jechu ratti Germany tu Brazil torbaf tokko adabe Brazil ammantana akka duri kan hinjirtu uf barbada demo jirt wal dorgommi kubba mila wanca dunya kam Canada tejiran kan dumachu demo jirti biya furit waltaf Germany fi USA bor Montreal et walin tabatani Japan fi England iftani Edmonton et walin tabatani USA tabishan kechatti golito qofat ittigale Boramo Germany wanca barkum la mafsaditi barkum la mafturba mot walin tabat England Canada la mafto kondante durgummi ke sabaf USA na mo China to kof duwan alad durgummi tan maro afurtami sadeti tabatani goli dibbe to kof sodomi sadigale guya jahan guya shan induba dumat Atletoti addunya durgummi biskleti be kan durgummi biskleti ofuti na dunya rabbe kaman durgummi tour de france jedani ta fransa yetti jalqabani kopit jidan durgummi tun dibito ko flammeso fransa kessa kara kilometri 53 dibisadif jatama biskleti ofa wal durguman karan kunin agito ktarbe qabagito kidid agito komo gar qaba kara kilometri 53 dibisadif jatama kana guya jiddami lama biskleti kara ofa jiddubo qocha wal durguman durgummi tun ni atletoti biye irratu wal dorgomani afrikaan atleetota heddu keessa qabdi atleetoti ertiraa yoo heddu dorgommii biskileetti oofuutiin beekaman yoo heddu yoo biyyaalaati dorgommii erganammoo hin hafan dorgommii biskileetti addunyaa ta tour de france jedhan tanallee tammoo qophii jiran akkuma taatee fuyyuu pirezidaantiin ertiraa isaayyaas afaworqii akka atleetoti isaanii nami akka daaniyel teklaay haymaanot meraawwi kuddusfaani dorgommii adoolees afurii haga 26 dorgoman tan dhaqanii dorgoman ee jedheef gam kaaniin ammoo wal dorgommii ispoortii hawaasa itiyoophiyaa ameerikaa gam kaabaa meeriilaandi kalee jalqabani hage tokko aktor banto koturti dorgommiin tun kubbaa miilaati fi ispoortii gosgosaatiif qophii bashannana hedduu qabdi wal dorgommii hawaasa oromooleeni ispoortii hawaasa oromooleen ammoo hagayyaa jalqaba gayyaa minnesota sempooli jalqabani qophiin ispoortii taardhaaf qabtanuma ansoraa halakeeti gam ispoortiitiin wiita tola garraa nagayaan bulle
dhaggee fatoota keenyaa boor qophii waa'ee ummata oromoo qabnaa dhaggeeffachuu hin dagatina Ameerikaaf ummata ishee baatii kana keessa namoonni sagal waldaa kiristaanaa gurraachotaa keessatti eega ajjeesamanii booda alaabaan kutaalee Ameerikaa Confederate yookaan immoo mootummoota addaa qabaachaa turanitti akka ummanni itti walga'u yookaan immoo bakka argaa ummataatti akkan fannifamne gaafatamaa jira. gaaffin kunis South Carolina rakae gar kutade United States gama kibba maratti baballate jira daldalawan heddun alaaba kana gurguru qabudaf karorfachu sanis be kame jira seratumton kutaa South Carolina alaaba falmisisa tay kana mana motumma ka Colombia jiru keessa basudaf tarkan fi sadura fulatan qopina rakana tifulefata tujube turiyessa
Ummata dhibba hedduutti lakkaa'amantu torban darbe magaalaa guddoo kutaa South Carolina Kolombiyaatti wal ga'an. Namoonni kunis alaabaan kutaalee mootummaa ofii qabaataa turanii kan Confederate jedhu kun bakka fannifamee akka gadi bu'u gaafataa turan. Seera tumtoonni kutaa sanaa dhimma kanarratti falmii geggeessuuf murteessaniiru. Kaan isaanii alaabaan kun qooda seenaa South Carolinaaf gumaachuu mallattoo adda addummaa sanyii ta'uusaa hubataniiru. Senator Rikuta South Carolina, Tom Davis, Akasjid.
It's also true that there are other people, that there are hate groups that have taken
the... Eyyen, namun kabron garen jibbin safach asan, alabakan akkama letto jibbasanit kagargara manjirachun sanit ugad.
Wala kesa bati kesa jirru Kuta South Carolina, Charleston kesa kanjur, mana sagada lammiwan Amerika hiddat alata Afrika senudan, amantoota sagadarra turan sagal kan galaafate suraan gurbaa adii tokko alaabaadhuma kana qabatee kajiru ta'uu mul'isa. Seeratumtoonni Mississippi hagi tokko alaabaan kutaalee gama kibbaa mallattoo alaabaa jibbiinsa ta'e kana ofirraa qabaachuusaa tuqanii jiru. Bakka bu'aan mana maree kutaa Mississippi Earl Banks akkas jechuun dubbatan.
People are using this flag as a symbol of hatred. And that should not be a part.
Namoonni alaabaa kana akka mallattoo jibbiinsaatti itti fayyadamu. Kanaaf qaama alaabaa Mississippi ta'uun qabu.
Daldalaawwan United States beekamoo hedduun torban darbe alaabaa mallattoo jibbiinsaaf yaadannoo isaa kana gurguruu akka dhaaban karoorfachuu isaanii labsanii jiran. Kan dorgommii pirezidantummaaf duula filannoo geggeessaa jiran demokiraatitti kan ta'an Hillary Clintonis tarkaanfii kana simataniiru.
And I also commend Walmart for deciding to remove any product that uses
Walmart meeshaan ni gurguru mallattoo kana ofirraa qabu kamiyyuu suuqii isaa keessaa baasuuf murteessuusaa nan galateeffadha. Amazon, eBay fi Sears illee sana hordofaniiru. Daldaltoonni martinuu waanuma wal fakkaatu akka godhan waamichan dabarsaa jedhan Clinton. Duula filannoo torban tokkoof kutaa Mizuuritti geggeessan irra hedduu waldaa kiristiyaanaa gurraachotaa keessa taasaa dhageessisuun kan dabarsan Clinton wal dadhabuun sanyii gidduu ammayyuu United States keessa faca'ee jiraa jedhan. Kanammoo imaammata baasuu qoftin dhaabsisu dhimma kanarratti mariin mul'inaan geggeeffamuu qabaa jedhan.
We need to confront the deep-seated biases.
Loogii sanyii hedduu keenya keessatti hidda gaffageeffatee jiru kana dura dhaabbachuun nurra jira. Kun dubbachuun isaallee dhugumatti namatti ulfaata. Hedduun keenya yoo ilaalamne kanarraa walaba ta'uu dandeenya miti. Anofii koo jibbiinsa sanyii tokko iyyuu hin qabu jechuu dandeenya garuu qabna jedhan. Pirezidaant Baraak Obaamaan jimaata darbe kan haleellaa mana sagadaa irratti raawwatame sanaan lubbuu isaanii dhaban awwaalcha Reverend Clementa Pinckney irratti argamaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasaditti meetirbaandii 19 yookaan kiiloheerzii 1536 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloheerzii 13870 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiiloheerzii 1240 1280 1291 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.